aba intelligence transport monitoring system eyonkola yakongera okubanga basomesa abantu kubuteba nasobola okubanga bewala obubendo bwo kulugudo n'ebintu bingi kamala basobola okubanga beitekera tekera ebiseera byebwe ebyomumaiso banonga balina ekitongole ekivanganya ensonga edebi engudo okwotere n'entambula ne polisi eyebiru mukaba balivayo bakoba nti bakasomesa abaana abakunnunkiriza mu bitano birambirira mu masomero agakunnunkiriza mwana mu Kampala era ng'enteekateeka neyokubanga bongera okubona butya bwe banabanga abaana bano babasomesa butya banatambula ku nguudo basobola okubanga obulamu bwebwe obwomumaiso busigala nga bukalamu okusinziira ku mwogezi owa Intelligent Transport Monitoring System ITMS wano mu Uganda ne Alan Kwetonda wabeere ng'ali kwogerako akobye atyene enteekateeka baligikola okubanga bongera okulungamya abaana okubona butya banatambula ku nguudo okubanga bongera obasigamu empisa babeemu empekemera mu biseera ebyomumaiso.
Tukoza masomera na mwaka guno just to ngatuba sensitizing about road safety era tuba tuwele dwa nyomu kusantini sumulia tukiza kukujano sa tuogele ku road safety so era tuigiriza abantu ntu yuaita kukungudu enge jiba ina ziko samu na yenga tukina kumano ya ni mwaka uguja tukina fungeza ayo na tusomisa nyo kungudu enge jikuwele responsible so avana tuba wade reflective jackets ziba so kukoza sawanga watbali kurugudu tuba deo ne bracelets izaka mchiro sato muta avalava ne reflect ne helmets sato wa kuboda avaso wa kuzambala sato wa bede self kulugudo era abantu tuba kubiriza tino mugeze kunyo kuwea responsible kungudezo ngudezo za buliomu.